Gatale Music. I produce. Oh, oh,
oh. Oh, no. Kimonekano muni flani la kichwani big dreams. Kimonekano mazamani la kichwani new skills. Nulivo sivo mnavozani mena live the life for truth. Life is simple no complain, nigga live bama lose. Number 666 chata born to win not to lose. I'm the king like kaka snitch you better know. Zanataka shima mini kwamba haso kama nigga Tupac. Ne wala mabegani konde boy never give up. Habari mafikia now the love was the hit. Judy zimonyesha njia never stop to the hit. Mungu wana bless pia life tough mom. Nazidi kuwa kazie power love mo jama kuikata zambi na kaza kuisaka champi jama ndugu wa dansi na tubu kuifuta zambi sana changu kipaji na subutu na naweza we fala usinipe kazi nipe mek upate flip
nipeni dili nizi change kifupi muda tunaukimbiza na amka alfajiri kila siku nizi change paka ipo siku tuishi Ibiza ndoto za kuwa mimi ndoto za kuwa mimi huyu huyu. Ndoto za kuwa mimi. Ndoto za kuwa mimi huyu huyu.
Nilianza kama tani wakasema sitoweza lisita kunipa gani heti vita sitoweza. Kwa Mungu nilika imani na juhudi niliweza. I'm the one in the heart mikataba juu ya meza. No they know I'm the best hiki chuma chapua kusini na represent. Wambie wasojua mindo konde rapa best simsukuma tambu snitch kwangu shabiki na kila tu wadu. Hapa kazi joni pombe chapa kazi usike kinyonge kazi ni kusaka tonge kaza huzi saka kombe kwezi baza ncheni kombe kaini kimia musi bonge. Mwezi kazi nye vibonde kaini nyume game isungi nye wa shamba mitanda lemta kosa chaku posti mindo lapa soli mba hamni wezi nye mabox lemta pata kumamba hamto kuja kufogeti leo na wapa sumu mbayo hamto pata hantidoni.
Nipeni dili nizi change kifupi muda tunaukimbiza na amka alfajiri kila siku nizi change paka ipo siku tuishi Ibiza ndoto za kuwa mimi. Ndoto za kuwa mimi huyu huyu. Ndoto za kuwa mimi. Ndoto za kuwa mimi huyu huyu.
I wish utanipa shima jinsi mchezo na vyocheza jo mdundu na panga vina na tiririka kwa flavor. Shabiki anapata uzima kwezi panchi zenye flavor.
Zitungu
ni maja uzima leo na wapa kwa kinasa. Watoto na watu uzima na wafunza kadalasa. Ninachotaka nishi si wingi wa madalaka. Mwenyezi hawapo uzima mwone zote zangu haso. Humoto hamwezi zima na wakumu kapilatu. Na wazika wazima kwa jina la 666. Na wazika kwa vina jo ya mdundu list in peace. Na jivunia hekima lopewa na baba uri. My mama magida lena umekwenda hila miss you. Peponi ulale pemo punguziwe na mateso. Mwanao nisha kuwa kwa jina la Yesu Kristo. Na maanisha kuwa nina imani ya Kikristo. Na tayarisha njia ya kuja huko liko.
Nipeni dili nizi change kifupi muda tunaukimbiza na amka alfajiri kila siku nizi change paka ipo siku tuishi Ibiza ndoto za kuwa mimi. Ndoto za kuwa mimi huyu huyu. Ndoto za kuwa mimi. Ndoto za kuwa mimi huyu huyu.
Yeah. Sha boy la wizo 666 king.
Oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh.
Ndoto za kuwa mimi. Ndoto za kuwa
Gatale Music.